Atebo na mkulu wechigo cha St. Jude Catholic Parish wa Chiso Reverend Father Ronnie Mubiro avumiridde ebikolwa ebyettemu ebisuse nga muno mwemuli ebyakoleddwa ku mabujje ku ssomero erimu eggaba.
Tulaba ebikolwa ng'ebyo eby'abantu okutta bannaabwe. Bwe tulabanga ebikolwa ng'ebyo ebyoyo mutujju eyalumbya essomero eggaba wali n'asanjaga obwana obuto obutalina musango, awo nno tubivumirira. Era kikolwa kya kko, kikolwa kya sitaani, kikolwa kya kizikiza. Ebyo byonna Yesu yazze okuggyawo mu mazuukira ge. Mbasabira ffenna Omukama atuyambe.
Liyo esomero, liyo geduako, etuogele la liyagaduango kuno nyeleza kugenda maso. Ate